Studio 4.12.
The Garden's Killer.
Market.
Oh yeah. Kwako na mwaga upendo dadi, mifundi wa sufuri hapo jikoni, baridi pipi kali, kisha kupona voirudia misikomi. Hivi umenipa nini? Sina usingizi la kwako na lala, masi mtuwe ni jini, kila unishika pumi na patara. Baby hello, nende kwa sangoma, upendo nishafika Kigoma. Pengo umeziba umeshona nyendo, shakata mapema. Baby boy wezidisha upendo, shakupangu moyo, navyo kupenda mikwako sha seto, funguwa roya.
Nikikupa utamba si baby usiseme, basi baby usiseme. Na nikikupa utamba si baby usiseme, basi baby usiseme. Kokotana na kujuana imekuwa raha mbakara tena. Kuminyana na kujunjana tunajamiana tunaza tena. Oh, oh, baby you are fine fine. Fixa koka shape na the lips ganika taswes. Alright, baby you are fine fine. Fixu kini kiss me na cheese na paga wow pace. Baby you are fine fine. Fixa koka shape na the lips ganika taswes. Oh yo. Baby you are fine fine. Skinny kiss me na cheese na paga wow. Unaulipanga na hilo zingo nani yade. Unaulipanga na bakigo ya kuwa kena. Stop.
Basi bebu siseme.
Zegera,
zaka zegera, zegera, zing zong zegera.